Isani socha ndia chipani ngati umati konka moyo ndia ikari.
Download it from ilovejetmusic.com.
Chiuya kifama shota mikusa vimova na mapepe pepe. Timafuna paka beregete solo hapa nimvela viswezwe. Ela yang tumila wa yango bondia nipelekeze kozi. Waste pati ngati kulipeba kazi. Ngati balipo ndepe ni mamvela chazi. Hey, yeah, ati na chaira zezere. Uza kwela mumu kwa tuka funo ni kongereza. Zezere, zezere, nipundile kwa zezere. Zezere, ufa ule zuti chose. Kukuno takongela zezere.
Kina mungu zileta in. Chikoko shipa dance flow muli mi. Maboto ulo patebulu wala fingi. Nikonde sasa song time for my name.
Yeah. Zezele, zezele. Be careful, wala leka mtelele. Wamene umapecha kutio bebebe. Shiketi wao tungani simbi. Kuno chufu kwa cha zezele. Choni waka kuno wana afente. Nima kuneda kwa le wana amba matente. Mabala vyata mashiki muka putu life. Ya unani nani flepa na kofi kumugula. Ah, tabesha. Nila jaila life yotesha. Tiketi na pita ni Pumalesha. My next out ni kuesha. Vene Valesha. Hello, nila jaila zezele. Kupirima ni makala na kutute. Nika master. Aze piki baya tenga yeke master.
Shiu ya kifama chota mikusa vimo wana mapepe pepe. Tima funa paka beregete. Solo hapa nimvela viswezwe. Ela yang tumila wa yango bondia nipelekeze kozi. Waste pati ngati kulipeba kazi. Ngati balipo ndepe ni mamvela chazi. Hey, ya tina jaila zezere. Uza kwela mumu kwa tuka funo ni kongereza. Zezere, zezere, zezere. Nipundile kwa zezere. Zezere, ufa ule zuti chose. Mukuno takongela zezere.
Kina mungu zileta in. Chikoko shipa dance flow
mani.
Maboto kupa table wala fingi. Nikonde sasa soft line for my
name. Yeah, these days sinifuna jibilish. Sinifola malesi. I don't settle for less. Nikonda manje na hava madelesi. Chuna boko si later in. Chikoko shipa dance flow modi mean. Maboto lupa table wala fingi. Nikonde sasa soft life for manengi. Drink tila zezele. Zezele bad energy skelele uselele. Patali na ine na maimane. Icho chipo weta chendela na naine. Living life yene nengo chita admire. Yava kankala yama big buyer. Young K big daddy na J Swagga. Matumba fata dan umaga bus.
What's the party ngati kulipeba kazi. Ngati balipo ndepe ni mamvela chazi. Hey, ya tina jaila zezere. Uza kwela mumu kwa tuka funo ni kongereza. Zezere, zezere, nipundile kwa zezere. Zezere, ufa ule zuti chose. Mukuno takongela zezere.
Kina mungu zileta in. Chikoko shipa dance flow muli mi. Maboto lupa table wala fingi. Nikonde sasa soft life for my ningi.
Yeah, isali team zezere. Tima funa fapaka paka jambo zezere. More special inga tipa na mapepe beza. Nima zimbela fly monga pembereze. No wanda na wakizi inga suchitika. Nima switching a site. Nile kukue anka makozi. Nikonja leisha that's the fact. I can't swallow my flight because ninga tuale matonso. Si we keep it out chisu. Zaka mbela patch ticket na paisa. A white swag monga ndine malaika. Monga doti mafuna cheta varika. So dairy ni choma ni asha monga ni raika. Alo wakai punda koni ati zezere. Gakimuma pampa mofi zozo zwe. As long as peni riri pali mutengere. Mwa na makero ni shitinga chesere.
Why see you?
Download it from ilovezedmusic.com.